Ukraine ayaa sheegtay Axadii in ciidamada dalka Ruushka ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah bariga Ukraine oo uu ka socdo dagaal xoogan. Waxa kale oo ay sheegeen in ciidamada Ukraine ay iyagana horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah koonfurta dalkaasi. Warbixin ay qortay V O Eda waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Ukraine, Hanna Meliyer, ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay horumar ka sameeyeen dhowr aag oo ka tirsan gobolka Donetsk oo ay ku jiraan Leyman, Avdiivka iyo weliba Marinka. Dagaal culus ayaa meel walba ka socda, xaaladduna aad ayay u adag tahay, ayay Meliyer ku qortay Telegramka. Meliyer ayaa sheegtay in dhinaca koonfurta ay ciidamada Ukraine kala kulmeen iscacaabin xooggan oo kaga imaanaysa, sida ay tiri, tacadowga, miinooyin iyo weliba daadguraynta ciidamada kaydka ee Ruushka. Ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisu ay iska caabiyeen weerarro kaga yimid Ukraine oo ka dhacay tuulooyin u dhow magaalada Bakhmuud iyo sidoo kale deegaanada koonfurta ka xiga, gaar ahaanna magaalada istaraatiijiga ah ee buuraleyda ah ee Fohlir. Kadib 12 maalmood oo uu hakad geliyey, ayuu Ruushku aroornimadii Axadii weerar diyaaradeed xilli habeen ah ka fuliyey guud ahaan Ukraine, iyadoo qof uu ku dhaawacmay caasimadda Kiyev. Nidaamka difaaca hawada ee Ukraine ayaa iska caabiyey weerarka. Saraakiisha caasimadda Ukraine ma aysan sheegin tirada saxda ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weeraray magaalada Kiyev iyo deegaanada hoos yimaada, balse ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in dhammaan 8 diyaaradaha droniska shahiid ee ay Iiraan samaysay iyo 3 gantaal oo Ruush ah ay soo rideen nidaamka difaaca hawada ee Ukraine. Goob joogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo u eg dhawaaqa nidaamka difaaca hawada oo beegsanayay diyaaradaha weerarka qaaday. Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa Axadii booqday magaalada dekedda leh ee Odessa ku taalla badda madow, halkaasi uu warbixin kaga dhagaystay taliyaha ciidamada badda, isagoo kala hadlay rajada laga qabo horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo barnaamijka gantaalaha ee Ukraine, iyo sidoo kale isagoo abaalmarino guddoonsiiyey ciidamada Ukraine. Zelenski ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri, cadowga ayaan xaqiiqdii ku amar taaglayn doonin xeebaha badda madow. Kuwa soo duulay waa inay ka cabsadaan inay u soo dhawaadaan xeebta Crimea iyo Azov, maadaama maraakiibta Ruushku ay haddaba ka baqayaan inay u soo dhawaadaan xeebaheenna badda madow. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence, oo ah musharax hadda u taagan doorashada isreereebka ee xisbiga Jamhuuriga, ayaa Axadii isagoo la hadlayay telefishinka CNN waxa uu yidhi, waxaa jirta dood gudaha xisbigayga iyo waddanka oo dhan ka jirta oo ku saabsan ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka Ukraine, laakiin waxaan runtii aaminsanahay in aqlabiyadda dadka Mareykanka ah ay fahamsan yihiin in aan nahay hogaamiyaha dunida xorta ah, iyo in uu istaagidda xurriyadda iyo taageeridda kuwa u halgamaya xurriyaddooda mar walba ay tahay qadiyadda Mareykanka. Isagoo Sabtidii shir jaraa'id warbaahinta Isbaanishka ugu qabtay magaalada Kiev, ayuu Zelenski bogaadiyey booqashadii ugu dambeysay ee Pence ee uu ku tegay dalka Ukraine, laakiin waxa uu muujiyey walaaca uu ka qabo inuu luumiyo taageerada labada xisbi ee Mareykanka kadib waxa uu ugu yeeray fariimaha khatarta ah ee ka soo yeeraya qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Jamhuuriga. Zelenski ayaa sheegay in iyadoo aan loo eegin cidda ku guuleysanaysa doorashada madaxtinimada soo socota ee ka dhacaysa Mareykanka, dhowrista iyo ilaalinta taageerada labada xisbi ee Mareykanka ay tahay waxa ugu muhiimsan ee ay Ukraine u baahan tahay.